waa tahay markana bokool guddiga abaaraha ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta raashin gargaar ah gaarsiiyay barakacyaasha ku sugan degmada Xudur ee gobolka Bokool. Warbixin amuurtan ku saabsan waxaa ka soo diray magaalada Baydhabo wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Catoosh.
Maamulka gobolka Bokool ayaa gargaar raashin u qaybiyay in ka badan 300 oo qoys oo dan yara, kuwaasi oo ka mid ah barakacyaasha uu nugul ee ku nool xerooyinka barakacyaasha magaalada Xudur. Raashinka maanta la qaybiyey waxaa degmada Xudur gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed oo uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha gobolka Bokool Shiine Macali Nuurow oo ka hadlay goobta raashinka lagu qaybinayo dadka barakacyaasha ayaa sheegay inay sii kordhayso baahida iyo abaaraha ka jira gobolka Bokool xilli weli kooxda Al-Shabaab ay u go'doonsan yihiin, buu yidhi. Qaar ka mid ah wadooyinka gobolkaasi Bokool
runtii maalaha geek weli joognaha degmada Xudur weli maalaha geebiyoha inay raashin yar oo litani barhaay oo hanuudeeri wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka heer dowlad goboleed iyo federaalba runtii maanaha wali anta fadhiya lixtan iyo bara 300 oo qoys iyo deersiyohayn gorada kortaan culeyska sii wali jaree baahiye dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya dadaalka iyo weedda kama haasanta saasoo kale shalay weli degmada weeji deeray raashin litan iyo bare wasaaraddu kuma hadnagaana dadaaladii ay wada khaasatan degmada Gunaati Roogna weli is dulsaarna si lama degmo oo weli dulsaarna oo barakaayaajo iyo dulsaarinta yeeglow iyo rabdhuur culayska si khaas ah isku qabta degmadan laakiin degmooyinka kalena kulli baahi ku jarta sadahata maanaha Eelbird oo kala tijidiyay walaa aan furan laakiin dadkii walwalka galayeen ba malee weli leenayeen walal walayli deesii kor dowlad goboleedku walinka baaqan inayeen walaal walaayo deersii koran deersiyan sababtoo ah dadkii shacabkii ahaa ay roogan jidka furunyi laakiin walka galayeen ba magabaan baabaarabiya ma ardaysada salaamada ayaan haytiyoon wali maanaha dowlad goboleedka aan kuma hadlagaan sada dhow oo mar walba yahay in la xariirohay madaxweyne guddigii abaaraha admaga awti markasaan la xariirohay dadaalkan iyadan kama asinyin wali aragu haytay unuun wali ballanqaadnay walaal walaay shacabkan la deersiyow anguna dadkinka liidin una deersin oo una meelka ogaana.
Qaar ka mid a barakacyaasha ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin gargaarka maanta loo qaybiyey. Waxay sidoo kale muujiyeen in muddooyinkii ugu dambeeyey ay la daalaa dhacayeen xaalado bini aadannimo.
Nagaara eedan sheeda mida dhiyeen raashinka ilaanan nasi sokor bariid bur saliid haanan nasi asarta baax naaynay abaaran haay seeda ilaanki warkaayn geysi ilaanki niinsheeni ilaanki lisiid ilaahay addunyaa akra buraabi oo kaya raashin
nuuna hasano asanoob jira yeli yeli bur i bariid sokor sariir raashin ku wana nasi natani niinsheeni baahan naaynay raashin muqabne
maalmihii ugu dambeeyey wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa degmooyin ka tirsan gobollada Bay iyo Bokool waxay ka dejisay diyaarado siday shixinada gargaar ah oo loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameysay. Gobolka Bokool wuxuu ka mid yahay gobollada sida aadka looga dareemay abaaraha iyo biyola'aanta, waxaana intaasi u sii dheer go'doonka kooxda Al-Shabaab ay geliyeen qaar ka mid a degmooyinka gobolkaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.